General Megalini jina rangu. Nimetuma Mungu niwaimbie miziki bora. Sasa naomba munisikilize. My selectors who already will stole the world, what we say boy.
Dio, Dio, Apande Megalini.
Dude.